Izenzo 6. Kwathi ngaleyo mihla abafundi sebanda, kwavela ukukhonona kubaJuda abakhuluma isiGreki ngamaHebheru ngokuthi abafelokazi bakubo bancishwa ekwabeleni kwemihla ngemihla. Abayishumi nambili base bebiza ibandla labafundi bathi, akukuhle ukuba thina sishiye izwi kaNkulunkulu sikhonze ematafuleni. Funani-ke phakathi kwenu bazalwane amadoda esikhombisa anodumo oluhle agcwele umoya nokuhlakanipha ezingawumisela lowo msebenzi. Kepha thina sizakuqinisela ekukhulekeleni nasenkonzweni yezwi. Leli zaba lihle kulo lonke ibandla base bekhetha uStefani, umuntu owayegcwele ukukholwa nomoya ongcwele, noFilipu, noProkoro, noNikanori, noTimoni, noPamena, noNikolamu, iProselita, lase-Atiyokiya. Babamisa phambi kwabapostoli, bakhuleka bababeka izandla phezu kwabo. Izwi likaNkulunkulu landa, umuma wabafundi wakhulu eJerusalema, nesixuku esikhulu sabapristi salalela inkolo. Kepha uStefane egcwele umusa namandla, wenza izimangaliso nezibonakaliso ezinkulu phakathi kwabantu. Kwase kusuka abanye besinagoge elithiwa elaba liBhethini, nabaseKurene, nabase-Alexandria, nabavele eKilikiya, nase-Asiya baphikisana noStefanu. Kepha babengenamandla okumelana nokuhlakanipha nomoya ekhuluma ngakho. Khona bathe ngamadoda athi, simzwile ekhuluma amazwi enhlamba ngoMose nangoNkulunkulu. Bavusa abantu namalunga, nababhali, bamvukela bambamba, bamisa emphakathini. Bamisa ofakazi bamanga, abathi, lo muntu akayeke ukukhuluma amazwi ngale ndawo engcwele nangomthetho. Ngoba simzwile ethi uJesu lo waseNazaretha uzakuchitha le ndawo, aguqule imthetho asinika yona uMose. Kwathi bemgqolozela bonke ababehleze emphakathini babona ubuso bakhe kungathi ubuso bengelosi.